ngembezi ithilesi mumina isosishinja kodwa le mpumelelo sizoyiwina sizoyiwina sizoyiwina
oh yeah
Kaya, ikaw.